Metaf.
Yeah,
exclusive.
Guru. It's Clay Holy.
Baby, the J Max.
Bobby, Isla. Zenga, man.
Apply Lisa. It's J Cash.
Wow, Jim. Check.
DJ Zenga, man.
If I'm Billy, I'm a Kamba Palinkondo. If I'm Billy, I'm a Clemani Wapondo. If I'm Billy, I'm a Kamba Palindeo. Come on, Kawa Peza Vali Solo Day. Shut up.
Only Room Boy.
Shut up.
Only B Boy.
Shut up.
Blabla.
Please shut up.
Hey.
Yeah. If I'm Billy, I'm a Kamba Palinkondo. If I'm Billy, I'm a Clemani Wapondo. If I'm Billy, I'm a Kamba Palindeo. Come on, Kawa Peza Vali Solo Day. Shut up.
Only Room Boy.
Shut up.
Only B Boy.
Shut up.
J-Max, kumwesu nemfu muvala tokota. Bakumona waingila bakuchokocha. Whether chitumbora polo skinny pasopoka. Uzo komanda boy kwesu twali kokota. Wapondo vali boy labata wabwata. Notukutele langa wamusanga shata. Kukulo paula nkenfoka. Ngamle yufo kufinale tiye ni tata. Watch your tongue boy, watch your tongue boy. Pele lapo pene ume na you turn boy. Apart from devil na nebo ndavo losha joy. In my presence mafuka ngo ulimutoy. Nalitumpa nga walitumpa. Kwe sabahi cheba kafya ne mpompa. Nshenda neka ngalungu tulishimu. Muchikulo kadwa na Beyonce.
Neva mbili wa makamba palinkondo. Neva mbili wa maklema neva pondo. Neva mbili wa makamba palindeo. Komo kawa peza vali solo day. Shut up.
Only Room Boy.
Shut up.
Only B Boy.
Shut up.
Shut up.
Blah, blah, blah.
Please shut up.
Baba tondo longa na skapo olo. Na vagai gainga twa ingila mujondolo. Ni kondoro na kalipango mutondolo. Mixa alola rafiki ya shani ponvolo. Cash full tupa quiri straight off. Bauze na pwela manje ini take off. Came in the game ukwa bulaka jack off. We launched in upon a rapper limbi jack off. Mufbango mupondo nga tiatulipo. Mkomfwe pwe shinari ya ndi muturimbo. Pye muklema you are ill ndi mubaizi. Ndi mulo kwa tini buju when you bribe him. All my tracks are big ni madabo zifo. So no time for you kale tapo bifo. Noti cheku wata wata ikapo beat. Ya pabachita kunipe mpande kako please.
Neva mbili wa makamba palinkondo. Neva mbili wa maklema ni wapondo. Neva mbili wa makamba palindeo. Komo kawa peza vali solo day. Shut up.
Only Room Boy.
It's Clay Holy.
Only Big Boy.
Awe wengi wa pondo wai. Vose vali shetai. Very fun. Uvo pondo wali sekari. Ense muhudu ni G-O-8. It's fine. Nizankala S-H-E-E-P. Still fire white chef. Ya meno wala mina. Ule yonfo vo pondo patu chirude menge finina. Gepo na depo bare kufiana limbina na liku ipe. Buzu kanti kremu randa sita moru yari remana. Bambi yari kosa bestini satani. Ukula isuka isuka pavantu. Vule yonfo vo nensoni. Kwa timonu ye wile mukano mwali open up. Wate mwate sana. Tumuriba pondo bengi mwapuma. Nombale kank flow. Elenga H2O before taula. Yunfo si uvest tanga rambo. Zundela number one. Ukipa 30 mwonga sala rich. Kasi ndio perfect mwonga M Jeff to surgery.
Neva mbili wa makamba palinkondo. Neva mbili wa maklema ni wapondo. Neva mbili wa makamba palindeo. Komo kawa peza vali solo day. Shut up.
Only Room Boy.
Shut up.
Only B Boy.
Shut up. Please shut up.
Guru. Yeah. Shut up. I flow nga tapu. Nia kamu klabu monga babu. Hands up. Wane monga kapu. Osa ponta ngati ulibe bakapu. Peni lili pano nilie lepo. Yanga hit kuheo igulisa fridge devo. Hold up. Msazi chaise disable. Guru ni rebo kiki tola tebo. Nima mvela muma nishimika badi. Bati mubisa mamukona kwa tibati. Mubondu wa koma utipeza temu kati. Tikupa ila kubedi kwa tine chikwati. Rumor has it naleka usavu. But since my pressing a wrong button ya babu. Welcome to hell oh haro kapulumai. My friend kulipo bad.
Rafuna bato nibanka senili mumud. Gazina ya kelo you don't want me to get rude. So please shut up, don't talk, shut up. Nezo chitika before time ya basa. satato magelo toni fela tuapaka chino chaka sao wofuno ni bela wapaka makamaka mayo but still bakalu takataka nayo ise ndisema rapa ngayo ngayo olo ni flow elepa beat for a beat ni kupaya kawele ngani sima ni kunaya mahiti diva monga ya danikaya nika flow ufomo nongyaya get it
Eva mbili wa makamba palinkondo Eva mbili wa maklema ni wapondo Eva mbili wa makamba palindeo Como kawa peza wali solo they Shut up
Odi Rukoi
Shut up
Odi Rukoi
Shut up Exclusive from ZambianTunes.com